Baba, what a tuba. Yes, oh, my ingamada. Say that no, don't know happy. Yes, oh, what if it's ya? Dada, what a tuba. Yes, oh, my ingamada. Say that no, don't know happy. Yes, oh, what if it's ya? Say that no, don't know happy.
Yes, oh, what if it's ya?
Dam awara tuba, yes o my ingamada, say dano don no happy. Yes o what if it's ya, say dano don no happy.
Yes o what if it's ya.
Imbe gare tube, yes o my ingamada, don no happy. Yes o what if it's ya, say dano don no happy.
Yes o what if it's ya.
Dunia rungare tube, yes o my ingamada, say dano don no happy. Yes, what if it's ya? Say that no, don't know happy. Yes, what if
it's
ya? So bad you are a tuba. Yes, oh my ingamada. Don't know happy. Yes, what if it's ya? Say that no, don't know happy.
Yes, what if it's ya?
Gare tube, yes, oh my ingamodon, say that no, don't know happy. Yes, oh, what if it's ya? Say that no, don't know happy. Yes, oh, what if
it's
ya? Imbe gare tube, yes, oh my ingamodon, say that no, don't know happy. Yes, oh, what if it's ya? Say that no, don't know happy. Yes, oh, what if it's ya?
Linjila banaluka windiridu. First luol jawabol. Nyande fere Yesu do dari fomo onde wendu Genezaret. Yimbe bo don biddo tirangam be nana wolde Allah. O yi komboje didi ha fomo onde. Ngawo be ngurti don lota jubaji mudum en. Yesu nastinder gotal komboje man. Dum kombo wal Simon. O torimo o dayna kombo wal sedda be fomo onde. Yesu jodi der kombo wal man. O fuddi wolwan go yimbe. Nde o timmini wolugo o wi Simon.
Yaru kombo wal handiyam lugudam. Den anbe hudi rabe mada on takina jubaji modon on gawo
Simon jabimo
modibbo min kuwi jemmare fu min kebay kodume amande anwi mi wada dum kam mi sakina jubaji
be chakini jubaji be nangili duudi ha jubaji mabbe puddi sekugo be ewni so birabe mabbe der kombawal fere ngam be ngara be ballabe be ngari be kebbini komboje didi fu be liddi ha komboje mabbe puddi mutugo der ndiyam nde Simon Pierre yidum o tuggi koppi o sujidani Yesu o wi
dayam jawmirao ngammi mardo hakke
Simon haydini yimbe wondube be mako bo kaydini ngam liddi duddi dibe nangi Yakuba e Yohana bibbe jebede hu didirabe Simon bo kaydini amma Yesu wi Simon
ta hultor diga hande a latoto ngawo yimbe
be njari komboje mabbe ha fomonde be acci kuje fu be tokki Yesu yo nde Yesu don der wuro fere kuturujo wari nde o yi Yesu o sujiti o torimo o wi
modibo to aidi awawan yamditin goyam
Yesu forti jungo memimo wi
mi yidi a yamdita
law sadawre acci goddo man Yesu umrimo
ta aya cedu komoy amma ya hollu hore maada ha limanjo den ali adokkal bana Musa umri ngam andin go yimbe fu ayamditi
ko non fu hala Yeso besdi sankita go chaka yimbe Yeso yimbe dudbe ngari ha mako ngam nanu gomo ngam o yamditi na be nyawji mabbe bo amma Yeso wurti yeyi nokkure ferewnde ngam wadugo do'a to nyande fere Yeso do wajina farisa en e modi be tawreta don jodi kombe mako be ngari diga gure lesdi Galili, lesdi Yahudia, e berniwol Urusalima. Bawde jawmirawo don be Yesu ngam yamditin go nyawbe. Yimbe ngaddi goddo fere, wata terdejo. Be ndondimo dow be itte. Be dabbi nastugo sudu ha Yesu woni, ngam be mballinamo Yesu mako. Amma be anda toy be nastinirtamo, ngam yimbe duudi. Ngam man be mba'i be mako dow sudu, be mbadi wurde ha kippol maru, be jippinimo be leso go, chaka mobre ha Yeso woni nde Yeso yi nuddinki mabbe o wi nyawdo man
so bajo am hakkeji maɗa jafama.
Modiɓɓe tawreta e farisa en puɗɗi numugo.
Ɗum neɗɗo moye o bolwanɗo kalluka dow Allah, moye wawata yafago hakkeji sona Allah tan?
Yeso andi numoji maɓɓe wi'iɓe.
Ngam ɗume on numata irin numoji ɗi? Ko ɓuri hoyugo wi'ugo hakkeji maɗa jafama, malla wi'ugo umma ya? Amma mi yiɗi on anda no ɓi neɗɗo wodi bawɗe dow lesdi ngam yafago hakkeji.
Nden o wolwani goɗɗo wata terɗejo go.
Miɗo wi'e umma, ho ubeitema, ho to sare maɗa.
Nyawɗo go ummi law yeso yimɓe fuu, hoosi be'itte ɗe o walino ha muɗum, hooti saare muɗum. Oɗon manta Allah. Yimɓe kayɗini, ɓe teddini Allah, ɓe kewi kulol, ɓe mbi'i.
Hande en gi kayefiji.
Yo, ɓawo majum yeso wurti, yi'i jomnowo, inde mako lewi. Oɗo joɗi ha suudu jaɓugo jomorgol. Yeso wi'imo,
tokkam.
Lewi ummi acci kuje fuu tokkimo. Nden lewi waɗi mbernari mawndi ha saare muɗum ngam yeesi. Jomnoɓe e woɗɓe feere ɗuɗɓe nyamdi be maɓɓe. Ɗum fottanayi farisa en e modiɓɓe tawreta. Ngam majum ɓe mbi'i pukara en yeesi.
Ngam ɗume on ɗon yamda be jomnoɓe e marɓe hakke?
Yeesu wi'iɓe,
yamɓe ngala haaje kurgowo sei nyawɓe. Mi warayi ngam mi ewno huwoɓe ko fotti, amma ngam ha mi ewno marɓe hakke ɓe tuuba.
To yimɓe mbi'i yeesi,
pukara en Yohana ɗo cuumo, ɓe ɗon mbaɗa do'a tum, non bo pukara en farisa en. Amma pukara en maɗa ɗon nyama ɗon jara.
Yeesu jaabi ɓe,
on ɗon tammo on mbawan dolugo ewnaɓe ha ɓangal ɓe cuumo nde ɓangɗoɗo wondi be maɓɓe na? Na non sam. Amma wakkati waran nde ɓangɗo hoosete caka maɓɓe. To sa'i man wari, nden kamɓe cuumoto.
Yeesu wolwani ɓe bandol ngol,
wala mo sekata leppol ha limce kese ngam o mo'ina limce kiɗɗe. To o waɗi noon, o wonni limce kese. Limce kiɗɗe bo kawtata be leppol man. Wala mo lowata inna bo jam kesam nder kanya kanyawu kiingu. To o waɗi noon, inna bo jam kesam sekangu, inna bo jam rufan, kanya kanyawu bo wonnake. Amma sei ɓe lowa inna bo jam kesam nder kanya kanyawu kesu. Mo yari inna bo jam kiɗɗam marata haaji inna bo jam kesam fahin. Ɓeɗon mbiya inna bo jam kiɗɗam ɓuri woɗugo.